amani ala halifu
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi be studio tamani odo sa yo saki ko modo usman diko halanton kabaruji gondi do de jodo men zone la presse la bamako seydou mbo wonani en to boggi jande to gofan ma bam hier seria le batmudu juujure fa walata nuga seria leedi meden le seria ka assemblée et sénat woni ciudi didi kejoji jama en leedi men di wori handen ni honjotobe yoga be ka kolliti korsa wala na hono walitin gondi nuga seria leedi meden nanno edun yedda du hono tobbe temdere sappo jeto berde nuga seria ka masiba pewtina ka arme mali nokku fafa le cercle en songo le lamu gaaw wadi maybe nayo e barmo barmo do goto civilien dido ana hen debbo goto kany e cukule gurel gotel ana buri milioji tatin malinkobe martobe kumpadu ti dalla ono dadu ka sifa ko warata yo bembal dentor ga nyamli leedi meeda andina o do kabaru bangal hono ti dalla ngure garo hebde bedo yimbe wadi ngoni sembe kabaru mi jogani on bismillah madon e dossi yo tamani gouvernement Mali le batumudo juujure bami seria ono jamiro waltin gonnuy ga sare leedi meden ka sare wadan ka dalle assemblée meden du ono ciudi kejoji didi kenna e le seria ka do dun ka do sare kessa ono assemblée kanyu e sénat gouvernement holliti kala ko hawrono le kawral aljengal nanama e jatu le ka do sare kessa denno watu fay goto du anda ka de waltego mudum latoto keddena mamadou samasek
anander talki sare darnugol ko wiyete sina latotonde suudu batirdu dudo berndu bangal assemblée nationale bangi goddo dumde latto gollude monde na berde leedi ndi wattuma gollude ko manunde suudu sariya itama fiinde gollude mawde leedi ndi ka dum hattande daranade kabaru sariya kanan koobe e ministre en be suudu batirdu hayfi wadde hello der golle mun en gollude monde humaninde lamorde leedi ndi itama wonde humaninde kabaru jotteji darnama hunde heere wonde gonnendel dido talki sariya e projet sereul latongul sababu horejo leedi ndi wawa notorade yimbele suudu batirundu wadde waltere ne nugal seraji leedi ndi denne yu bangal wuteji dum wawata non wadede de dido talki di batu ministre en jamiri guru constitutionnel latto gollude monde jawberde don dum woni horajo leedi ndi hunoto tawene yu teddengal gal cour supreme jey non lam ko be collectivité talki di watane hakkile kala ko woni der talkur sarja sinadu to aljetun dum fufu tawede gal sarja wul sambinta fi waltere monde der leedi ndi kabaru dubi der banda goto president o memaka hakke manda mo president wata dum memaka lekum tali mabbe lam ko be collectivité ndedo dabare weltere der lugal seriaji do tan huncande hore bupp yoga gondi der gal nugal seriaji tan 92 gal bangi goddo dun be collectivité batteti allahji leedi ndi jogi tadel modon jita man der gullire mawde de
honjotobe yogaabe ka kolliti no leedi ndi wori handen ni wana waltirigo nuga sere leedi meden hani fodanede nennabe kolliti du o golle ana yedda toppere temdere sappo jetto berde nuga sereya kadojum du waltirigo sereya ka se leedi ndi e hore wana mobindi sabe won nukuje de natali e leedi meden di tafen kanko maître Abdourahmane Ben Mamata Touré o anwoka wonko halde seku gajigo keddena ko mamadou sam seku faccitani en
l'introduction de cette seconde chambre
ko ndudo suudu batirdu dido berdu lonti gulire monde humaninde lamodo leedi ndi nangi hakkil am jati sabi tay kama wiide bangal am saddaaji de gulido yoga sabi binta ana hanno kabaru majje jawte den ittugul yoga de imade mun en kalfinama gulido godde yo hunde mu ina jati jonno bangal ko woni der talkuru kawral ngal kumpital di lam o wadi laba sanne sabi mi yali fuf odo projet sereewul wattani klin ne ko facintina le ndudo talkuru min mila wide kansidina mudun jaati woni ko wala wakat joon o so neddan yidi dawrude waltere ne nugal seriaji yalla jogolal sifallam o na beeda fewde hana fe joomu fuddira yedude kingengel bangal sereewul sappo e jotto berde kulito wil waltere hana fe dawrede so ni chadele anander kabar gotuma ko leedi ndi o do sifane wodi wakat joon o
kala ko jiddon famitaade pode fayde be mala me facebook na twitter do studio tamani masiba fewtinama larme mali beta e hande fafa le cercle en songo le region gao fa wadi dum maybe nayo e barmudo goto civil en didon ana e ben yo debbo goto e cukule gorel gotel le masiba kano deki jettika barama wala fuko andana e heedi hono ko hebi wabbe masiba ka yaadu be du e mobilaji didi kanyu e kabardo kewde kanyu e jaba mudun ko heba e nanda heedi ton ka yo allahu akbar di bandiji ngowlan non nenno kede sede goto to fafato kaldu do du e mirena kilu mayga Les facitango momi ni sendegu.
Les bandits sont rentrés du coup.
Bandi natiri heddi benkea be fuddi fiddude sodda sabe bangel lumo do dabaji sottete. Yonki mangal pade dido heddi ken. Kanye debbo goto e suka jokala goto. Neddo goto dum barmi. Kanye daki jijjetti. Be bami mobilaji didi mangal pade. Ndeno be birfeke e lawol ngol be ngardi. Fe goto hebay andude be. Tiegal fiddugol marfede minen kay min ciudoyki. Wiyama de wattumo minisma wari nangude yimbele le gallurende. Yo sorda sabe iube labe ngaza ngarbe lumo. Mido mila haje mabbe ngaddi be. Noni bondere bebe chami do mabbe.
Hande noni hitande ko torrobe nganno arande mu en bonande le kodwar fa yimbe sappe yenan keddi hen on yitima wuri mudum altinere handen kodwar fu e mangal mudum wadan minute goto ana deini watu de midi chaperino minita chapande nay e joynde fa hakilo wartana heddi be hen be horgol gada ngol gol du yari ya so le golli dal darani be lugaji sirri le hitande le hirnange afrique nanna nyande noga tati lewru fevrier malinkobe dido sikitabe yo jadin ko be andambe du ko wadi ko nangama Dakar le ngalure Senegal de nana donna mobilaji gawdu koliti metti fa buri haade faado buri haade wala batta hono wada watta torraji du lawi region o sofer gote e apparati mudum barminirama jabe kenya fa nawi doro le region moti o nana goto du wonki mudum harbama hecci kenya le ngalure gawnde le torraji yimbe jogi be kaborde be anda ko ko ngoni nana dendanga sofer be ka bi se e dum hani sedde ko yaayi fa jam warta kanko Aliou Sagayar Mayga lodi do kayis secrétaire général sofer mbé wonko haade imirana kilu mayga kedde nako mumindi sendebu faccitine
aventure en sofer ay
ci kenye donno mobile goto warama kananke makko dum banmi le ngalure gawo lolirdo 7ème quartier hanken dum donno mobile goddo dum fiddama doroto o musudu dogotoro fa joni jande de anay koyde makko ana hani joni di golleji bon didi ngotte min donnobe mobilaji min ganna sorda sabe min bawa warde feccofal wana hala bi adam mido wondi tan e tewtude ciugo somaya am mido njidi jam e deere ana hani lamu o fiya dabareji fo orena yonkiji am mido ndarda e kejjabe lamu be fiya dabareji hun cande hore di bonandaji
ana buri malinkobe milioji tati wonobe du e leti dal kebal burtungal e leti dal kebal dadungal sifadu nenno odo kabaru yo horebe bembal nyamri meden andini ndu le nandum e jate hitan 2016 yaade 2017 batu nande jato o faabatobe andande hono e limtududu yimbe be kaado tidala fewti de kanko Umar Ibrahim Touré horeje bembal dentrogal nyamri le leedi meden wonko haldi Alousseyne Abba Touré keddana ko Mamadou Sam Seku faccitani en
aujourd'hui c'est que nous pouvons dire
wakat jul o de mba wide demangal fewi adan nyamri o jati yawti ko donta ko ka tiagal horgol ngol min ngadi bangal kabar ngure hakke milioji tati ujnaji temeden jom be leedindi ngala e sagu mun en ana e mabbe hakke ujnaji temeden nayo ujnaji chapanden jenayo ujnaji ndoyo kanbe pabede wattu ceedu den yo sifa tutude be ngure der lebitati dundu woni ko min kuntanda hore bangal ujunyaaji sappo e ujunyaaji joy tonuji nyamiri dimi pacada hakune be do be leedi mali kasindini be balla yalla o do wattu na newanobe bangi goddo dun min tayki wiide milioji tati be leedi ndi kewtan ti allahji chatudi kebal
des difficultés économiques sévères
yo labi ujunere e temede jeegon woni ko numero noddirteedo mere mere du woni chapane jetti temede tati chapantati tati nodda e wi police mali fa rewbe wombe le do kultidu note yo odo adadu woni mo police ra andeni yiwde ko onifam udite odo numero le hitan 2016 do maldo warde hande on le jidal mubengal odo batu faabato no famande kala ko golla e wadde gonginali fa projet o yubbo kanko Moussa Agge Infay horeje police do maldo wonko haaldi e Mamane Baba Kunta keddanu ko Aminata Bari faccitani el
le bilan a ce jour nous avons
bangal ko hawrintina ko wakati joni on min kebi noddali
dagu ujunere jeegom sandari kasindina mun commune andi jogi do nafa le leydi meden fa hokkude yimbe hakkillaaji lobbi baydande rewbe be fam fa be anda wo kejaado le suudu police maudu en numero mo haani noddirinde dum wadi de sa gollirde neddaagu kumaniibe horugol hono police be e gendarme en leydi ndi e kanyum e yimbe sharia ana gondi e wadde himma daraaji yella torroji golleji ana wasa heewde leydi mali rewbe hana sifu ana tawe tawra odon andi saha leydi mali ndi wayraano waygo lobbol ana sidi kabaruji min jidi rewbe anda hande be anda to be kaani haaloyde be kaana heddaade e uddere e dukuru joni kay ibe andi to be kaani haaloyde be jabbitirete fa gasa le gollirde aminde be dowtete le gollirde munde hunchaade dum hoore
is absolu seul souffrir
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famu tan hono horojo ho conseil islamique mali yadi e hejabe bureau region o kenya ke masena le region segutu mahmoud diko yahino yidoide e limtondirdo lutondirnobe batte basse hedi ton o holliti kawral e gaddal yimbe ton tan wawi wartide deejere e pamdal kala Senjari hedi ansongo USAID hokki Kenya du dendangal baale rewbe tesit le cercle ansongo to masengaji didi kotoji audiji nanno baroji di emidoji sappo e jeegon sefa hokkabe dido kaaki baawandu walitinde bibbe jalo ko yaawi yafinanambe du bamtare e dujjitinde tiagal on ko wiyete sa surba debbo goto mo duubi sappe jetti yarnama ko boni se yanadu nenno yo yoga e sukabe gawo dehande gawo kat ngadi o do golle yontere jappini de badde tati kurde woni ko beedo sukabe kufi o do surba debbo sikitaabe wadde o do golle naati ladde ka non gote mabbe ka ane juude gendarme en ono karngaji didi ngadi kasara kenya ba le region kay dendel mudon du le kasara ka yimbe taton keddi ken sappo njoyam barmi hore je gendarmerie ton ka holliti horgol ana wanda fa ande sababuji ko karngaji didi kawri se ngadi kasara ka do yodo kadude dido kabaruji ken tawde ko warata